This is More Power.
Somebody mama go feel it on the pendant of my power. Quadro, Uyu, Mr. Wallen, Chester.
You are my security lover.
Isa tufisa memuka tinge nshaba.
Tufile ketie fifine che chaba.
Aiko ne yashi ya kwa na sha yashi ya babidi.
Esho tuwa chita muno kekwe. Esho kwa na cha nangu ni kuba nove. Mami, ili yashi ya babidi. Esho tuwa chita muno kekwe. Esho kwa na cha nangu ni kuba nove. Mami, ili yashi ya babidi.
Yashi ya babidi.
We wono neho.
Don't you come ever.
Don't you come ever.
Yashiri ya babiri. Mayo wipango mulele, mwole nshitaiwe gale uchele. Sarafu kama yo gale orufienye, gangwe kandi gale nkupere. Uisa kama noleo mutende, ndo wafika kunganda untumine ya babidi.
Esho tuwa chita muno kekwe, esho kwa na chanangu ni kuba nove. Mami, ili yashi ya babidi. Esho tuwa chita muno kekwe, esho kwa na chanangu ni kuba nove. Mami, ili yashi ya babidi.
Yashi ya babidi. Don't you come ever?
Don't you come ever?
Yashiri ya babiri.
Yashiri ya babiri.
I gonna kwala chama. Yashiri ya babiri.
Yashiri ya babiri.
Don't you come ever? Yashiri ya babiri.
Yashiri ya babiri.
I gonna kwala chama.
Ulalwe ne ba DJ Mr. Warren.
Ishina likulu.
Somebody baba ka feel kinda penda love my power.
Bakuma na fiala bomi na limo. Leka mami unsha ni neko limo. Infula pakuya ezo yone fisa boni mbisa katare kumona po. Na itula kuriwe nchite fili fionse na ngula limbi ntwa lo kulikonse. Nde chite ili yonse. Batili ashu itwa lo kulikonse ya babidi.
Esho tuwa chita muno kekwe. Esho kwa la chanangu ni kuba nove. Mami, ili yashi ya babidi. Esho tuwa chita muno kekwe. Esho kwa la chanangu ni kuba nove. Mami,
yashiri ya babiri.
We wono neho.
Don't you come ever.
Don't you come ever.
Yashiri ya babiri.
Yashiri ya babiri.
I gonna kwala chama. Yashiri ya babiri.
Yashiri ya babiri.
Don't you come ever. Yashiri ya babiri.
Yashiri ya babiri.
I gonna kwala chama.
Esho tuwa chita muno kekwe. Esho kwala chanangu ni kuba nove. Mami, ili yashiri ya babiri. Esho tuwa chita muno kekwe. Esho kwala chanangu ni kuba nove.
Yashiri ya babiri.
We wono neho.
Don't you come ever.
Don't you come ever.
Yashiri ya babiri.
Yashiri ya babiri.
I gonna kwala chama. Yashiri ya babiri.
Yashiri ya babiri.
Don't you come ever. Yashiri ya babiri.
Yashiri ya babiri.
I gonna kwala chama.
More Power Records Production. Another Chester Productions.
Somebody baba kafilika ndependa na mabawe. Kale kale mina de dapte lapte.